usiku wabwino abwenzi ine ndiliwoyamikira kwambiri kuti ndili pano usikuno khachiwiri ndinangochoka kuno kanthawi kapitako ine ndikuganiza tinatuluka chama folokoloko ndiyeno ine ndimayenera kuti ife tinapita uko kuti tikawaona abwenzi wena ochuluka ndipo ndabwerera maminiti asanu itakwana 7 ndimangoyenera kuti ndibwerere kuno chotero ine ndikukhala ngati ndikusaka mutu panobe mbali neviwo koma tsopano pali chopempha chimene chapemphedwa kumene chochokera kwa wina wake mu Chattanooga, Tennessee, wokondedwa wina yemwe anali mungozi masabata atatu apitawo ndipo wagona chikomokere panobe ndipo akupempha pemphero kuno kuchokera kwa mpingo ndi inu zedi mukhoza mbali neviwo ingobwerani imbe bwana ife linali kuyankhula za Melkizedeki yemwe iye anali ndipo ife sitinakhala ngati tinatsirizana nacho koma mwina mwake nthawi yotsatira tikadzabwera muno ife tikhoza kudzayambira kuchokera pamenepo tikanali mu buku la Ahebri koma usiku uno ife titembenuzira ku buku la Danieli ndipo ine amene muli ndi mabaibulo anu tembenuzirani ku Danieli 12 ndipo ife tikuti tiwerenge pang'ono kuchokera pamenepo ndikuyankhula mwina pa wena amawu a Mulungu ochokera mu buku la Danieli tsopano Danieli anali mmodzi wa anali mneneri yemwe anatengedwa kuchokera ku Yerusalemu kupita ku Babiloni mukutengedwera ku Babiloni ndi mfumu Nebukadinezara iye anali munthu wang'ono pamene iye ankapita uko ku Babiloni uko kunalibe ochuluka iwo amene anali akugwiritsabe chikhulupiriro chabwino chakale ndipo ine ndimamukonda Danieli chifukwa chake iye anali atalinga icho mu mtima mwake pamene iye ankapita uko ku Babiloni ndi iye akanati akakhale ali wokhulupirira ndipo iye sanali kupita kukadziyipisa yekha ndi zakudya za mfumu ndi zina zotero tsopano chinthu chomwe chimene Danieli anali mneneri kwa mitundu Danieli anawuona mbado wonse wa mitundu ukuka ndi kugwa iye anali mmodzi woyambirira kuti akhale ife timamutcha mneneri wa mitundu iye sanali wa mitundu iye mwini koma iye anayiona nyengo ya amitundu kuchokera koyamba mpaka kotsiriza mu mutu wa golide ndi kudzathera mu mapazi achitsulo ndi dongo ndipo pamene anali kumusiuko akulinga mu mtima wake kuti sakanati adziyipise yekha ndi nyama ya mfumu ndi zochita za mfumu ndipo gulu lina la mbale wotchedwa Shadreki, Misheki ndi Abedenigo anali ali uko ndiwo amene sanali aneneri koma wokhulupirira ndipo iwo nawonso analinga mu mtima mwawo ndiyeno pamene wokhulupirira anayi awo amabwera palimodzi ine ndikanalingalira mowirikiza ndithu iwo anali ndi misonkhano ya pemphero limodzi asi monga ife timachitira ife timabwera palimodzi chifukwa ife tili nazo zinthu zofanana inu mukudziwa pali chiphimphiriso chachikale chimene amati mbalame za nthenga zimawulukira limodzi ndipo uwo ndi mwambi wakale kani ndipo icho ndi chinthu chabwino kwambiri nachonso mbalame za nthenga zimawulukira limodzi kodi sindinu wokondwa chifukwa cha izo ndithudi mbalame za nthenga zimawulukira limodzi osati kale litali ine ndinali nditakhala mu msonkhano kumene kunali munthu akukamba china chake ndipo iye anati chabwino iye anali akuyankhula za miyoyo imene inapita ku ndende inali mu ndende imene yesu anapita ndipo anakayilalikira itachitika imfa yake ndipo munthu uyu yemwe anali kuyankhula anati chabwino kodi inu mukuganiza chiyani za izo ndipo mbale wachikulu anauka iye anati chabwino ndi zobasa zimene baibulo limanena iye anapita ndipo anakalalikira kwa miyoyo imene inali mu ndende anati kodi inu mukuganiza kuti iyo inali chiyani anati iyo inali miyoyo imene sinalape mukupirira kotalika mu masiku a Nowa pamene chombo chinali chikukonzedwa basi monga baibulo linanenera iye anati ayi anati umenewo ndi mpingo uno ukulalikira kwa anthu achipentekoste awo amene ali mu zipembezo izi ndi chilichonse wabweretsa iwo kuchokera ku ndendezo iye anati tsopano tayang'anani kuno mbale iye anati chipentekosite sichinatchulidwe mkomwe pamenepo iye ananena kuti iye anangonena kuti Iye anapita ndipo anakalalikira kwa miyoyo imene inali mundende. Sotero ine ndinati amen, ndipo kulondola. Ndipo mtumiki anayangana mopotolokera kwa ine, ndipo anati mbalame za nthenga zimauluka palimodzi. Ine ndinati uko nkulondola, abale achikhulupiriro chofunika chofanana. Kukhulupirira basi chimene lemba likunena ndichochoonadi. Danieli anali nawo anzake atatu amenewo, omwe anali ndi iye. Inu mukudziwa ndi zabwino pamene iwe uli kutali ndi kwanu kuti umupeze wina yemwe ali ndiwe, wina yemwe angaime ndiwe mzako weniweni wabwino. Oh my, kumayiko achilendo pamene iwe umupeza wina yemwe akufuna kuti akhale bwanawe wako, ndipo akukukonda iwe, ndipo akumayima ndiwe, ndizo zolemerera kwambiri. Makamaka mlendo. Ndipo abale awa anatengedwera kutali kuchokera ku mzinda wawo. Ndipo mzinda wawo unawotchedwa. Ndipo zipangizo zawo zonse ndi zinthu zoyera za Mulungu zinali zitatengedwera uko ku Babiloni. Ndipo zinakayikidwa mu nyumba yosungira ya mfumu Nebukadinezara, yemwe anali atawatengera iwo kumeneko, mfumu yayikulu yapamwamba ya mitundu. Tsopano ngati Mulungu analoleza zimenezo kuti mzinda wawo uwotchedwe, mpingo wawo kuti uwotchedwe ndi kuwatengera iwo uko mu mzinda, izo zinali chifukwa iwo anali atachoka kwa Mulungu. Koma iye anali nayebe wokhulupirira, yemwe iye akanakhoza kuyikapo manja ake ndi kuti uyu ndi wantchito wanga. Mulungu nthawi zonse wakhala ali nayo mboni ina kwake. Iye samadzisiya konse yekha wopanda mboni. Zilibe kanthu ndi nthawi zina amafika kwa munthu mmodzi yekha, koma iye nthawi zonse amakhala naye wina wake, yemwe iye amakhoza kuyikapo manja ake ndi kuti uyu ndi wantchito wanga. Ndipo iye azichita monga ine ndikumuwuzira iye. Tsopano ife timazikonda izi. Kuzindikira ndiye kuti pamene abale awa anali ali kumeneko, iwo anayikidwa pa mayeso, chitsanzo chokongola kwambiri cha chimene wokhulupirira woona amafikapo pamene iye wamulandira kwenikweni Ambuye Yesu monga mpulumusi wake. Iye nthawi zonse amayikidwa pa mayeso. Satana akanali mu ntchito yoyesa, ndipo izo zimabwera kokha kuti zikuthandize iwe. Ndi zaubwino wako. Mwana aliyense amene amabwera kwa Mulungu ayenera kuti ayesedwe, kulangidwa, kukwapulidwa, mwakuyankhula kwina, kupasidwa kupumphuntha kwapang'ono, kukuwongola bwino. Ndipo ngati Mulungu amatipasa ife kulanga kwina, ndipo ife nkusakhoza kukupirira iko, ndiye ife timakhala wana pathengo, ndipo sati wana a Mulungu. Tsopano munthu yemwe wayika kwenikweni nkhope yake choloza kumwamba, zilibe kanthu zimene ziti zizichitika pano pa dziko lapansi. Iye akanali ndi nkhope yake moloza kumwamba, abwenzi ake akhoza kumusiya iye, banja lake likhoza kumusiya iye, abusa ake akhoza kumusiya iye, koma alipo mmodzi yemwe sangakhoze kumusiya iye, ameneyo ndi Mulungu. Ndipo pamene malingaliro ako apangika, ine ndimakonda izi. Danieli anali atawotcha milato yonse ya mbuyo mwake. Iye sanali kulinga zoti abwereremo kenanso. Iye sanali kuyang'ana njira yake ya mbuyo. Iye anali akuyang'ana kusasamala zinthu izo zimene zili za mbuyo. Iye anakangamirabe wakumalo akuitana wapamwamba. Ndipo chimene ife tiyenera kuti tizichita ndicho chimene mpingo uyenera kuti uzichita. Ndipo monga ine ndikuzindikira, ndiye Mulungu anamulola Satana kuti amupase iye mayeso. Ndipo iwo anawayesa iwo ndi moto, iwo anawayesa iwo naponso ndi khola la mikango. Ndipo nthawi iliyonse Mulungu anawatulutsamo iwo opotsa agonjetsi. Otuluka ndi mayeso awo olungama, koma Mulungu amamupulumutsa iye kwa iwo onse. Ndi zopambana bwanji izo momwe ife tikuyamikirira izo. Mayesero, masauso zoyesa zonse zimagwirira ntchito kwa ubwino. Patapita kanthawi, Mulungu amakhoza kuona ndiye kuti iye akhoza kuyika chidaliro chake mwa inu, ndiyeno iye angachitire zinthu zazikulu kwa inu. Tsopano ife tikupeza ndiye kuti Danieli anakhala chida mu dzanja la Mulungu pamene iye anali ali kutali ndi wanthu ake omwe, kunja kwa mzinda wake omwe, kutali ndi mpingo wake omwe, mu dziko la chilendo. Mulungu anamugwirisa ntchito iye tobano iwe ukhoza kukhala kutali ndi chilichonse chomwe iwe ungali ukhale iwe ukhoza kukhala kutali ndi wokondedwa ako onse kapena iwe ukhoza kukhala kutali ndi mpingo wako koma iwe ukhoza kukhalabe chida mumanja a mulungu mulungu akhoza kukugwirisa ntchito iwe mwaumboni kapena mwa chilichonse chimene iye angakhumbe kuti akugwiritsire ntchito kwa icho zitsanzo zokongola baibulo langokhala lokomelererwa kwambiri kudzaza ndi zinthu zimenezi paliponse pamene iwe ungatembenuze kodi inu simumakonda kuwerenga mawu o ine ndimangowawerenga iwo nthawi zina ndikukhetsa misonzi kuno masiku angapo apitawo ine ndinali kuwerenga muchipinda uko ndipo ine ndinangochita kukhala pansi ndikumalira monga khanda ine ndinazuka ndipo ndimayenda mozungulira mpando wanga kuyika dzanja langa pa mpando wanga kuyang'ana pansi pa baibulo langa kachiwiri ine ndinangosweka ndinapita mozungulira mpando kachiwiri ndinayang'ana mbuyo kachiwiri pa ilo ine ndinaganiza o mulungu mkati mmenemo muli moyo wa muyaya kwa mwamuna aliyense kapena akazi amene angayerekeze kuti ayike chilaliro chawo mwa ilo ndikulikhulupirira ilo moyo wa muyaya ndipo iye anati kufuzani malemba pakuti mwa iwo inu mukuganiza kuti inu muli nawo moyo wa muyaya ndipo iwo ndi amene amachitira umboni za ine kufuzani lemba mawu a mulungu ndi nyali yakumapazi kwathu amene ife imene ife tiyenera kumalondoleredwa nayo ndiye ndi kuwala kumene kumatsatira njira imene imatitsogolera ife kuchokera ku chigonjetso kupita ku chigonjetso tsopano inu musanati mukhale nacho chigonjetso payenera kuti pakhale nkhondo ndipo ngati palibe nkhondo palibe zigonjetso chotero ife tiyenera kumakhala oyamikira chifukwa cha zinkhondo ndi zotiyesa ndipo ndi mulungu amene akutipatsa ife mwayi kuti tikhale nazo zigonjetso o mayi kodi izo sizikupangani inu wabwinoko pang'ono tsopano mukuona nkhondo imabwera motsatira wina wake kunena china chake choyipa pa iwe matenda akubwera kwa iwe mwina mwake mulungu akukupatsa iwe zosausa zopepuka izo kuti iye akhoze kukuchiza iwe ndi kusonyeza kukukonda kwake kwa iwe kukulola iwe kuti uone chimene iye akudandauza ndi icho iye amakukonda iwe nthano yakale ya mbusa imene inkanenedwa uko ku Yerusalemu mu malo oyera ya mbusa atanyamula nkhosa ndipo iye anati kodi iwe kukuinyamuliranji iyo anati iyo ili ndi mwendo wothyoka anati iyo inachita motanizo inagwera mu phompho anati ayi ine ndinayithyola mwendo wakewo iye anati bwanji ndiwe mbusa wa nkhaza kuthyola mwendo wa nkhosa imene anati ayi ine ndimayikonda iyo ndipo anati iyo inali kupita mosochera ndipo ine sindikanakonza kuyipanga iyo kuti isamaleza ine chotero ine ndinayithyola mwendo wake chotero ine ndikanakonza kumayipatsa iyo chisamaliro china chapadera chotero ndiye iyo ikanati sindikonda ine ndikumanditsa ka ine nthawi zina mulungu amachita kuti lola ife kuti tiwonongeke pang'ono pokha muthanzi kuti azitipasa ife chisamaliro chapadera kuti atitengere ife pa chilolo chake kuti atilere ife mu chifuwa mwake pamene adokotala anati palibe chinthu chingakhoze kuchitidwa ndiye iye amatitengera ife mu chifuwa chake kuti taona ine ndimakukonda iwe ine ndikulola iwe kuti uchiritsidwe mukuona oh kodi izo sizikungopangisa moyo bwinoko pang'ono o iye ndi wamkulu kwambiri iye ndi mbusa wododometsa ndi choncho iye palibe zodabwitsa davide anati ambuye ndi mbusa wanga ine sindidzasowayi ndipo momwe iye amatisogolera ife champhepete mwa madzi odikha ndipo amabwezeresa moyo wathu ndi kusefukiritsa chikho chathu ndi ndipo amatidzoza ife mukukhalapo kwa mdani kodi inu munayamba mwadzozedwapo mukukhalapo kwa mdani wanu kumangochitira umboni mpaka chikho chanu chikumangomawira motayikira inu mukudziwa basi ndikudodometsa kwake iko kuli kuti ukhale wodzozedwa pamene uli mukukhalapo kwa mdani wako tsopano zindikirani ndiye Mulungu anamutenga mfumu Nebukadinezara ndipo anamupanga iye chida mudzanja lake. Ndipo pamene mfumu Nebukadinezara anapa, iye atakhala nazo maudzu atakula tsitsi lake longa mkango kapena longa mthenga za mphungu ndi zikhadabo zake zonga zikalawesa za mphungu ndi zina zotero. Ndipo Mulungu anachita kumulola iye kuti adziwe yemwe anali mfumu yeniyeni. Pambuyo pa imfa yake, Betishaza mzukulu wake analowa mmalo mwa iye, ndipo ndiye iye anali woyipa kwambiri kuposa mfumu Nebukadinezara. Ndipo usiku wina uko iwo anali ndi phwando lalikulu kwambiri. Iwo anayitana onse awo oweruza milandu awo ndi mabwana onse mmenemo ku phwando lalikulu kwambiri. Ndipo pamene iwo anali ndi phwando ili, ndipo iwo anali anapita, ndipo anayitanisa, ndipo anakatenga zida, zida zopatulika za Mulungu kungoti amuseleule nazo Mulungu ndi kumwera vinyo kwa milungu yawo, kugunditsana ziko pogwirisa ntchito zida za Ambuye. Tsopano munthu amaloledwa kuti ayende patali chotero, koma pali mzere wolekanitsa pakati pa moyo ndi imfa. Inu musamati muziwoloka konse umenewu, mukuona inu mukhoza kumapitirira ndi zopusa zanu zazing'ono kwa kanthawi, koma ndi bwino kuti inu muzidziwa pamene mzere uli. Kodi Ambuye anayamba akuyimikani inu pa chilichonse? Iye amatitero tonse ife kukoka zingwe zoyimitsira kuti apo wapitiriza mokwanira. Tsopano ndiye kuli bwino kuti iwe uziyang'ana zomwe iwe ukuchita kuchokera apo mpakana, ngati iwe ukuponda mowoloka chakumzere umenewo. Ndipo usiku umenewo pamene Mulungu anakoka zingwe zoyimitsira pa iye, ndipo iye sanafune kumvera, anapitabe uko ndi kukabweretsa zida za Ambuye. Anayamba kumwa vinyo ndi kugundanisa ziko kwa Mulungu wawo. Ndiye pamenepo kunabwera dzanja pansi kuchokera kumwamba, ndipo linalemba pa khoma, mene mene tekele ufarasini, kulandauza inu mwayezedwa mu muyezo, ndipo mwapezeka operewera. Palibe wina akanakhoza kutandauzira zimenezo, awo anali malilime osadziwika. Ndipo kunali mwamuna kumeneko anali ndi mphaso ya kutandauzira, Daniel. Chotero iye anabwera kumeneko natandauzira ndi kuyiuza mfumu chimene chikanati chichitike. Ndipo pamenepo Mulungu analiwononga fuko limenelo Babiloni. Amene Daniele pokhala ali kumeneko, iye anaona masomphenya akulu, ndipo analemba zokhudza iwo chifukwa cha chitonthozo chachikulu ichi chimene ife tili nacho lero, kudziwa ndi kukhazikisa mdongosolo kutha kwa ufumu wa mitundu. Zindikirani umbiro wake, ingozi mvetsanizo mwatcheru. Tsopano iye anaona poyamba pano litayima pabwalo pamene iye ankatanthauzira loto la mfumu. Iye anali munthu wa uzimu, iye ankalota maloto, ankaona masomphenya, ankatanthauzira maloto, Mulungu anali ndi iye. Ndipo aliyense ankadziwa zimenezo nawonso. Ndipo pamene iye anaona masomphenya, muti wa golide ndi chifuwa pa cha siliva ndi njavu za mkuwa ndi mapaza achitsulo, zindikirani ufumu uliwonse unayamba kulimbirapo pang'ono. Ufumu wa mfumu Nebukadinezara unali muti wa golide, iye anautanthauzira iwo. Anamuza iye ndende basi momwe maufumu amenewo akanati adzapambanirane wina ndi unzake mpaka kumapeto. Ndiye zindikirani kuchokera ku golide ndi wofewesetsa, siliva ndi wotsatira, ndiye mkuwa ndi wotsatira, kenako chitsulo ndi chotsatira, kulimbira kuzizirira motalikira kutali. Zindikirani ndiye mkati mwa izo zonse, Daniele analiyang'ana fano mpaka mwala unadulidwa kuchokera mu phiri umene unadulidwa mopanda manja. Iwo unagubuduzikira pa chifano ndipo unachiswa icho, ndipo unachipanga icho monga tirigu pabwalo lopunthira la chilimwe, ndipo mphepo inawuluzapo, ndipo mwalawo unakula nukhala phiri lalikulu limene linaphimba dziko lonse ndi nyanja. Kumeneko kunali kudza kwa Ambuye Yesu kumene tsopano kuli pafupi. Iye akupitirirabe pamene iye anali uko chakumtsinje tsiku lina, iye analowa mu chizimbwizimbwi ndipo anaona masomphenya ambiri a iwo anali ndi iye iwo sanawaone masomphenyawo pakuti iwo anapasidwa kwa Danieli yekha. Inu mukuona izo inawo akakhoza kuyima pafupi kumene ndi iwe ndipo nkumaona zinthu zimene iwe sungakhoze kuziona kuti apulumuse moyo wako ndikokulondola. Wina wakenati, ine sindikukhulupirira izo, ine sindinaone kanthu. Chifukwa izo sizinaliza iwe kuti uzione izo. Iwo amene ankapita ndi Paulo, pamene Paulo anakanthidwa nagwa pakavalo wake ndipo anachita kugwera padoti ndi kugubuduzika monga izo zikanachitikira padoti, palibe aliyense wa iwo analimva phokoso limenelo kapena kuona masomphenya amenewo. Paulo anawaona iwo. Panalibe aliyense wa iwo anayiona nyenyezi imene inadusa mofufuzira mulimonse koma amuna anzeru. Zinthu zambiri mwa njira imeneyo Mulungu wakonza kuti wanthu ena ake kuti aziziona ndipo wena sangakhoze kuziona. Oh, ine ndimakonda izo pamene Mulungu mu nzeru zake zopanda malire anakonzeratu kapena anadziwiratu kuti zinthu zina zake zidzachitike. Izo zikonza kuchitika kwa munthu atakhala pafupi kumene ndi iwe ndipo iwe osadziwa kalikonse za izo. Tayang'anani ku Dotani pamene Eliya anali uko ku Dotani ndipo iwo anali atazunguliridwa konse kumeneko ndi alendo amene anabwera mmenemo ankhondo a Asiriya akumufunafuna Eliya mneneri pakuti pamene iwo anayamba kuti afufuze nthawi iliyonse imene Asiriya akanati abwere ku Israeli kuti adzapange nkhondo bwanji Aisraeli amakhala atawabisalira iwo. Ndipo chotero mfumu ya ku Siriya inawayitanitsa iwo inati, tsopano dikirani miniti, ndi ndani ali wa ife ndipo ndi ndani ali wa Israeli? Anati wina wake mgulu langa ndi mzondi yemwe amapita kukawawuza Israeli basi kumene ife tidi tilowereko pakuti iwo nthawi zonse amakhala ali kumeneko akutiyembekezera ife. Ndipo munthu mmodzi anali nawo uzimu pang'ono pa iye iye anati, ayi bambo wanga, koma ndi mneneri Eliya pakuti iye amadziwa mu chipinda chake kumene inu muti mupite kenako. Amen. Oh, pamene mphamvu za atomiki zidzayamba kugwereza ine ndili wokondwa kwambiri kuti mawu a Mulungu atiuza ife kuti tidzapiteko tithawire ku thanthwe Khristu Yesu. Munthu aliyense mmenemo ali woterezeka ndi wotchingidwa, palibe chingakhoze kukupwetekani inu, palibe mabomba a atomiki, palibe mizinga, palibe chilichonse chingakhoze kukhuza osungidwa kwa Mulungu, wotetezeka, otchingidwa, ozikika. Ndi chiyembekezo chododomesa bwanji chimene ife tili nacho mwa Khristu Yesu. Zindikirani uko kunali munthu ali ndi iye wantchito wake mnyamata wa uzimu ankayenda ndipo ankasanulira madzi pamanja a mneneri udindo waukulu umene iye anali nawo. Koma pamene iye anawaona ankhondo a Asiriya atazungulira konse ku Dotani anali atatchingidwa konseko iye anali, atate wanga tayang'anani kunja uko ndi chiwerengero chachikulu bwanji poti ife tazunguliridwa. Tsopano zimenezo ndi zachibadwa pamene chilichonse chioneka kuti chikulakwika kulozetsa chala chawo pa iwe. Kunena izi ndi izo ndipo adokotala kumati iwe tungakhoze kukhala bwino ndi zina zotero. Ndichobasi chinthu chachibadwa kuti iwe uganize omayi awa ndi mapeto. Koma Eliya anati alipo otuluka ali ndi ife kuposa amene ali ndi iwo. Tsopano inu mukhoza kulingalira omwe mneneri ameneyo kapena Gehazi uyo anamverera wantchito. Iye anayang'anitsitsa pa iye, iye anati bwanji, ine sindikumuona aliyense. Iye anati Mulungu, tsegulani maso a mnyamata uyu. Ndipo mwansanga pamene Mulungu anachita china chake, ndizi apa, mvetsani izo. Pamene Mulungu anatsegula kupenya kwake kwa uzimu, konse kuzungulira pamenepo, mneneri, kunayima magaleta a moto ndi angelo a moto. Bwanji iye anaona, bwanji agaleta a moto anachuluka kuposa nkhondo a Asiriya waja ndi zikwi. Mapiri onse anali pa moto, angelo a moto, akavalo a moto, agaleta a moto. Ndipo Bible limati angelo a Mulungu amawazungulira iwo amene amamuopa iye. Mopanana basi usiku uno ine ndikudabwa chimene chikanati chichitike ngati munthu pano usiku uno akanakhala nayo mphamvu yoti akande maso anu ndikuti taonani ayima pozungulira kachisuno usiku uno. Inu mukanakonza kukhala membala pano kwa moyo wanu wonse. Zedi inde bwana nthawi zina iwe sungakhoze kuziona izo ndi maso ako achibadwa koma iwe ukhoza kumvelera kugunda kwa izo china chake chili pafupi mphamvu ya chisanu ndi chimodzi imene imasonyeza kuti china chake chili pafupi. Muoneni iye mmawa uno akutsegula makutu awogonda kupanga obuwala ndipo liyo kumayenda chakuno ngati panalibe kalikonse kolakwika ndi iwo. Ndi chiyanicho? Ndi mphamvu ya mkati. Ine ndikudandauza mphamvu. Mphamvu ya chisanu ndi chimodzi ndi chikumbumtima mzimu kuti china chake chili pafupi. Khalani ndi chikhulupiriro mwa Mulungu. Tsopano iwo sanatero. Iye sanazione izo poyamba. Koma Eliya mwina mwake sanazione izo. Koma iye anapempha kuti maso a mnyamata aone izo. Koma Elisha ankamvelera kuti iwo anali pamenepo. Amen. Tomasi nthawi ina anati ndiloleni ine ndike manja anga mu mbali yake. Yesu anati tsopano iwe ukuona ndi kukhulupirira. Ndiyayikulu bwanji mphoto ya iwo amene sanaone konse panobe ndipo komabe akukhulupirira. Amenewo ndife usiku uno kwa aliyense amene adzakhulupirire wopanda kuona. Ndipo zindikirani ndiye Eliya anayenda kupita kumene kuja uko kumene chochitika ichi chinali. Ndipo iye ananena kwa iwo choyamba iye anapita kumeneko. Ndipo Baibulo limati iye anawakantha iwo khungu. Khungu! Ndipo anayenda kunka kwa iwo komwe. Mmodzi aliyense anali ndi maso openya mwangwiro monga momwe ine ndikudziwira. Koma lemba limati iwo anali akhungu. Munthu wang'ono mausiku angapo apitawo anati kwa ine ngati inu muli munthu wa Mulungu ndikantheni ine khungu. Ine ndinati ndinu wakhungu kale. Mukona wakhungu kale. Zindikirani. Ndipo iye anayenda kupita kumeneko kumene chochitika chachikulu ichi chinali. Chinthu chachikulu ichi chinali. Ndipo iye anati kodi inu mukumupira Eliya? Anati inde. Anati bwerani nditsateni ine. Ine ndikutengerani inu kwa iye kumene. Eliya ananena izi kwa iwo. Kodi iwo anali akhungu kwa chiyani? Iwo anali akhungu kuchoona chakuti ameneyo anali mneneri wa Mulungu. Iwo anali akhungu kwa icho. Ndipo iye anawatsogolera iwo molunjika kumene kuchiwembu kachiwiri. Anati bwerani ine ndikakusonyezani inu Eliya. Ndipo uyo anali Eliya kuwatsogolera iwo kumeneko. Ndipo pamene iwo anayang'ana pozungulira ndipo anapeza kuti iwo anali atazunguliridwa mo wazinga mfumu inati bambo anga kodi ine ndiwakande iwo? Iye anati kodi inu mungamtenge mkaidi ndikumukanda iye? Anati apatseni iwo china chake choti adye ndipo muwatumize iwo ku dziko la kwawo. Ndimomwe mungathetsere nkhondo. Kodi sikulondola uko? Ndithuli. Oh my, ngati ife tikanakhoza kokha kutengera mfundo imeneyo lero kuti uzimudyesa mdani wako kuchita zabwino kwa iwo amene achita zoyipa kwa iwe. Amen. Kumeneko tsopano khungu. Tsopano Eliya kapena ine ndikudandauza osati Eliya tsopano koma Daniele. Daniele anaoneratu. Iye anali mneneri. Iye anaona kudza kwa Ambuye. Iye anaona nthawi yodziliza ikuza. Iye anaona amitundu akuyamba. Ndipo ngati inu mutazindikira amitundu anayamba ndi kupembedza mafano. Iwo anali akupembedza fano lalikulu lidakhala pabwalo apo. Fano la munthu. Ine ndikukhulupirira Danieli mwini wake chifukwa mfumu Nebukadinezara anali atamutha iye Betesazara amene anali mulungu wake. Ndipo iye anayamba kupembeza chifano cha munthu wolungama woyera. Ndipo Danieli anakana kuchita izo momwe anachitira wana chihebri Chadrack, Meshack, and Abednego. Ndivomwe izo zinayambitsidwira. Ndipo izo zinatutsidwa. Muduja wa golide unayambitsidwa. Ndikupembeza fano. Kukakamizidwira kwa izo. Ndipo zinatsirizira mudzanja la uzimu. Ndikulemba chinenero cha uzimu. Chimene kumvetsa kwa uzimu kokha kukanakoza kumvetsa izo. Amen. Umo ndipo ufumu wa mitundu unayambikira. Ndipo iwo udzatulukamo mwa njira yomweyo ndipo kulondola mwa ntchito za uzimu kutandauzira kwa uzimu. Inu mukudziwa zomwe ine ndikuzikamba kugwira ntchito kwa cha uzimu. Oh, momwe zilili zododometsa. Kodi sindinu okondwa usiku uno? Inu mumakhulupirira mu za uzimu? Inde. Tsopano ndi adatha masomphenya amenewa. Iye anamusonyeza iye basi kumene mafuko akanali adzakhala adayima. Iye anamusonyeza iye momwe kuti uko kunali zaka zochuluka chotero zodalirirwa pa Yuda apabe. Iye anati Mesiya adzaza yadzanenera mu masabata amakumi asanu ndi awiri. Zomwe zili zaka zitatu ndi theka mkati mwa izo iye adzadulidwa zimene zili zaka zisanu ndi ziwiri. Masabata amakumi asanu ndi awiri asimikiziridwa pa anthu ako zaka zisanu ndi ziwiri za uneneri kwa Yuda. Iye anati ndipo Mesiya kalonga adzaza ndipo adzalosera mkati mwa masabata asanu ndi awiri masiku asanu ndi awiri. Iye adzadulidwa mu chonyansa chopangisa chipasuko tidzayima mu malo ake ndipo iwo adzaponda pa makoma a Yerusalemu a mitundu kwa nthawi nthawi ndi kugawaniza kwa nthawi. Tsopano pamene Mesiya anadza Yesu iye analalikira ndendende zaka zitatu ndi theka ndipo anadulidwa kwa nsembe zofunikira za pa tsiku zinachoserwapo. Ndipo chipasuko tembelero lopangisa chipasuko usilamu wa ku Oma wayima lero pa malo akachisi wopatulika mzikiti wa Oma wayima ndendende pamene kachisi anayima. Ndipo iye ananena kuti iwo akanati adzaponde pa makoma a Yerusalemu pa Yerusalemu mpaka nyengo ya mitundu idzakhale itatha koma pakutha kwa mitundu zidzakhala zilipobe zaka zitatu ndi theka pobe kwa Yuda. Tsopano zindikirani chimodzi cha zinthu zokuza kwambiri za uneneri wa mbiri yakale. Ine sindikudzinenera kuti ndimadziwa uneneri wa Baibulo koma uku kuli monga kuwerenga nyuzipepala zomveka kwambiri ndipo zimene ife tikuwerenga pano ife tikudziwa ndi choonadi. Zindikirani zikwiziwiri eya zaka mazana makumi awiri ndi asanu Ayuda akhala akabalalika kupita kufuko lililonse pansi pakumwamba monga Mulungu anawumitsa mtima wa Farao wabweretsanso iwo. Iye anawumitsa mtima wa Hitler mtima wa Mussolini ndi wena otero mpaka iye anawatamangitsa iwo abwelele ku Palestina kubweleranso iwo anawapanga iwo fuko kachiwiri ndipo pa May 6, 1947 mbendera ya Chiyuda inakwezedwa pa Israeli kwa nthawi yoyamba kwa zaka mazana makumi awiri ndi asanu. Mbendera yakale kwambiri mu dziko inakwezedwa kwa nthawi yoyamba mu zaka mazana makumi awiri ndi zisanu. Ndipo iye anati mu masiku otsiriza iye akanati adzakweze chizindikiro pa Yerusalemu kusonyeza kuti nthawi ili pafupi. Ndipo zindikirani kuno osatikale litali ine ndinaona kanema wa uneneri akuseweledwa wochokera kumeneko ndipo iwo akuabweretsa umwe Ayuda amenewo mwa zikwi pa ndege. Inu mwaziona izo mupepala ndi zina zotero magazina a Luku ndi Life akhala kuzilemba izo zikwi za Ayuda akubwerera ndipo iwo anawafunsa iwo anati kodi inu mukubwerera chiyani anthu achikulire wolumala akuanyamula iwo pa misana yawo aang'ono awo anali anati kodi inu mukubwerera ku dziko la kwanu kuti mukafe anati ayi ife tikubwerera kuti tidzamuone Mesiya. Yesu anati pamene inu mudzaona mtengo wa mkuyu kuyamba kuphukira kwake ndi mitengo ina yonse kuyamba kuphukira kwake mudziwe kuti nthawi ili pafupi kapena chilimwe chili pafupi dzinja. Lotero pamene inu muona zinthu izi zikufika pochitika mutukule mitu yanu, chiwombolo chanu tili kuyandikira. Usiku uno, pamene dziko lino, lili ngati chisa cha njuti ndi chikominisi. Oh, ine ndinali kuyankhula kwa munthu nthawi yapitayo pa wina wa ulamuliro wapamwamba, ine ndikukhulupirira, amene ine ndikuwadziwa. Ndipo pamene iye amayankhula zinthu zokhuza dziko lino ndi chikominisi, izo zikanakhoza kukugwerezani inu mpaka mu mawondo anu kulondola, momwe ilo lili ngati chisa cha njuchi. Palibe kanthu kolimba panonso, osati ngakhale mu dziko lathu lomwe mkomwe. Pali chinthu chimodzi chokha cholimba chimene ine ndikuchiziwa kuti chidzayima, ndicho Thanthwe Yesu Khristu. Ife tikulandira ufumu umene sungakhoze kusunthidwa. Ndipo mu tsiku lino pamene chinthu chilichonse tikugwa, ife tili nawo maziko okhazikika, Ambuye Yesu Khristu. Bwerani mwa ilo abwenzi, ndilo powusa mu nthawi ya mkuntho. Ndi chinthu chopambana bwanji. Iye anaona zonse izi zikufika pochitika. Ife tikuwaona Ayuda tsopano. Baibulo linanena kuti Yerusalemu, ndipo iye adzaphulika monga duwa. Ndipo momwe iwo alitsiririra dziko limenelo. Ndipo iwo naponso mneneri anayankhula ndipo anati, dziko limenelo kuti madzi azidzabwera kuchokera kumpoto. Kunali kopanda madzi kumeneko apo, kopanda kasupe kumeneko apo, koma muzaka zingapo zapitazi kuli okuguma amene abwerapo, ndipo atsirira zigwazo. Ndipo kutsirira kwawo ndi kumodzi kwa malo akulukulu amalimidwe kwa chakukula kwake mudziko. Ndi mankhwala onse ambiri mu nyanja yakufa momwe muli mankhwala okwanira akupezeka pansi pa iyo, amene chuma chonse cha mdziko chichikanakhoza kuwagula iwo. Mankhwala, uranium ndi china chilichonse pansi pomwe pa nyanja yakufa zomwe tsopano zili za Israeli. Mtengo wa mkuyu ukuyamba kuphukira kwake, osati wokha koma mitengo inayo ikuyamba kuphukira kwake. Achikominisi akuyamba kuphukira, wotsutsa Khristu akuyamba kuphukira, ndipo mpingo wa Mulungu ukuyamba kuphukira. Iwo ukufalikira mu mphamvu yake kachiwiri. Chimbalanga chinadya gawo la iwo, chilimamine anadya gawo la iwo, mbozi zinadya gawo la iwo, anoni anadya gawo la iwo, koma Mulungu anati iwo udzakhala moyo kachiwiri. Iwo ukuyamba kuphukira tsopano, mitengo ikuyamba kuphukira. Daniele anaoneratu izo ndipo anasangalala. Tsopano pa nthawi ino iye anati, ndipo pa nthawi imeneyo kuti wa 12, ndipo pa nthawi imeneyo Mikaeli adzayimirira kalonga wamkulu amene amayimira wana anthu ako. Ndipo pamenepo kudzakhala nthawi ya mavuto yonga imene sinakhalepo chikhalireni palifuko ngakhale mpaka ku iyo nthawi. Ndipo pa nthawi imeneyo anthu ako adzawomboledwa, mmodzi aliyense yemwe adzapezeke atalembedwa mu buku. Oh my, kodi sindinu okondwa kuti dzina lanu lili pa buku lake? Pamene iye Danieli chapa anamuona iye anabwera kwa wa masiku amakezana, yemwe tsitsi lake linali loyela monga ubweya. Ndipo iye anatsegula mabuku, ndipo iwo anaweruzidwa, munthu aliyense kuchokera mu mabuku, chiweruzo cha mpando oyela waukulu. Tsopano Danieli akupatsidwa chitsimikizo ichi, ndipo pa mapeto a nyengo ya amitundu mukawerenge pamene inu mupita ku nyumba ndi mawa. Mukawerenge muti wa 11, inu mukhoza kuona momwe mfumu ya kumpoto ikubwerera kumusi, chimene chichili chinanso, koma Russia akubwera pansi kuti alimbikire kutsutsa iwo monga kamvuluvulu. Ndipo nkhondo yayikulu ya Armagedo idzamenyedwa uko komwe pafupi ndi zipata za Yerusalemu. Zindikirani, oh, ine ndimazikonda izi. Ndipo pa nthawi imeneyo anthu ako adzawomboledwa, mmodzi aliyense yemwe adzapezeke atalembedwa mu buku, buku la moyo wa mwana wa nkhosa. Mikaeli kalonga wamkulu adzayimirira kwa chiyani Anthu ako.
Alright.
Chabwino.
And many of them.
Iwa amene agona mu fumbi la dziko la pansi. Adzauka. Midi. Pamene nthawi izi zidzachitike. Ndipo ena wakumoyo osatha. Ndi wena wakumanyazi ndi kunyozedwa kosatha. Basi monga pali moyo osatha. Kuliponso kupita kosatha. Izo zimatengera momwe iwe umachitira naye Yesu Kristu mu moyo wako. Ngati inu mukumukonda iye ndipo mudabadwa kachiwiri ndipo muli nawo mzimu woyera, inu muli nawo moyo osatha. Ngati inu mulibe, inu ndi opanda moyo osatha. Ngati dzina lanu linalembedwa pa buku la moyo wa mwana wangosa, inu muli nawo moyo wachisavundi. Ngati ilo silinalembedwe pamenepo, inu simudzati mudza zindikiridwe. Chiani chimeneto, mauneneli onsa wali kukwaniritsidwa. Chilichonse mpaka na kunthawi ino yomwe. Mudu wa golide wapita kale, monga Daniele anarizo zikanadzati. Ufumu wachi Babilonia. Ambuyo pa uwo, iye anataka nati adzakhala Amedi ndi Aperezi. Iwo anapambana ufumu wachi Babilonia. Ndipo iwo anagwa kale kwandani Agriki, Alexander wotchuka. Ndipo iwo anagwa kale kwa ndani Aroma. Ndipo Aroma anamwazikirana ku dziko lonse. Roma wakummawa ndi wakumadzulo miyendo iwiri. Ndipo iye anati chitsulo ndi dongo zinali kuzala zakumapazi zala kumi pa ufumu kumi. Ndipo iye anarizo zizikanati zidzasakanizikane. Ndipo iwo akanati adzakwatirane mosakanizikana pakati pa amodzi ndenawo. Roma ndi chiprotestant. Ndipo mu tsiku limenelo pamene chinthu ichi chidzakhalapo, ndiye mwala unadulidwa kuchokera mu phiri popanda manja. Ndipo unagubuduzikira mkati ndipo unachiswa chinthucho mwaziduswa. Ndipo iwo unatenga malo achifanocho. Chotero abale anga, ife tikukhala ndi mavuto usiku uno. Nkhondo, mphekesera za nkhondo zivomezi mu malo osiyana, kudodometsa kwa nthawi, mkangano pakati pa mafuko. Ine ndangobwerera kumene kuchokera kutsidya la nyanja. Ndipo ine sindinaliwone fuko koma limene likunjenjemera mu nsapato zawo. Iwo sali kudziwa chimene chiti chichitike kenako. Koma tidilife othokoza usiku uno kuti ife tili kudziwa chimene chiti chichitike kenako. Ambuye Yesu Khristu adzabwera nthawi yachiwiri mu ulemerero ndi ufumu. Ndipo mwamuna aliyense kapena mkazi yemwe adadzapezeka adalembedwa mu buku la moyo wa mwana wangosa adzauka ndi wokondedwa awo kuti akakomane nawo Ambuye mu mlengalenga. Oh, ndi chinthu chopambana bwanji. Ndicho chifukwa ife timati chiyembekezo chathu sichinamangidwe pa china chilichonse kuposa magazi a Yesu ndi chilungamo. Ponse pozungulira moyo wanga ukupereka njira. Iye ndi chiyembekezo chathu chonse ndipo chilimikira. Ndipo pa nthawi imeneyo Mikaeli adzayima kalonga wamkulu. Mikaeli anali Khristu ndithudi yemwe anamenya nkhondo za angelo kumwamba ndi mdierekezi. Satana ndi Mikaeli anamenya limodzi kapena anamenyana wina ndi mzake kani. Ndipo tsopano ndipo pa nthawi imeneyo iye anati onse amene anapezeka atalembedwa mu buku anawomboledwa ndiwo amene anachita mwachilungamo. Penyani pa izi. Ndipo iwo amene ali anzeru adzawala monga kuwala kwa thambo ndi monga. Ndipo iwo amene atembenuzira ochuluka ku chilungamo monga nyenyezi kwa nthawi zonse. Ine ndimayangana pa izo nthawi zina. Ndipo ine ndimaganiza abwenzi. Ine ndimapita panja mmawa. Ine ndimakonda kuuka molawirira. Kodi inu simumakonda kuuka molawirira? Ine ndikukumbukira pamene abale ndi ine tinali mu mapiri molawirira kwenikweni mmawa pafupi folokoloko. Ife timakhoza kuuka kuyang'ana itapachikika mbuyo uko. Ndipo uko kunali nyenyezi ya mmawa. Iko kumakhala kwa ndima weniweni kusanafike basi kufalikira kwa tsiku. Ife tikuona ndima uli kusonkhana tsopano. Ndi chiyani icho? Ndikuwala kukanikiza mauthamangitsa ndima. Mmodzi ayenera kuti apereke njira. zinthu zonse zokwawa zimene zinakhala zikuthamanga kudusa usiku pamene dzuwa ilo litulukira, izo zimapita kumthunzi pamene kuwala kuwala. Usiku ndi mdima, usiku ndi kuwala, sizingakhoze kukhala mu nyumba imodzi, ndikapena mdima kapena kuwala. Ndipo kuwala ndi kwamphamvu kwambiri kuposa mdima, momwemo ali mkhristu wamphamvu kwambiri kuposa adani onse a mdziko. Tsopano ife timaphunzitsidwa ndi azasayansi pamene kuwala kuyamba kubwera, iko kumawundanitsa mdima, ndipo mdima umasonkhanitsa khamu lake lonse palimodzi kuti umenyane ndi kuwala. Koma kuwala kumaugonjesa ndi kumatulukirapo, ndipo Baibulo linati mu masiku otsiriza kuti Satana akanadzakhala kupita konse konse monga mkango wobangula. Iye ali kusonkhanitsa palimodzi adani ake onse, abwenzi ake onse, adani wathu, ndipo akuwasonkhanitsa iwo palimodzi kuwunjikana pansi pa mutu waukulu, chilemba cha chirombo, mu malo a zachipembedzo, chitaganya cha mipingo yonse, kulumikizana ndi kudzipanga okha bungwe lalikulu mofanana monga chikatolika. Ndipo maufumu a dziko ali kudzilumikiza okha palimodzi, ndipo akupanga mutu waukulu kumeneko muzandale zotchedwa chikomini. Ndipo kuwala kwa Mulungu kuli kukanikizabe ndi chiyani chikuchitika mu nthawi yomweyo kuti apange izo. Mpingo wa Chikhristu, mpingo wa Mulungu wa moyo uli mkuzodzedwa, mphamvu ikubwera kwa iwo, iwo uli kulandira mzimu woyera. Chakachaka kwa authenga wathunthu munali otembenuzidwa miliyoni zikwi mazanasa kwa kukulukulu kumene kwasesa dziko kwa zaka pambuyo pa zaka. Ife sitili mmakwalala panonso, ife tili pansewa, aleluya, ife sitili munthunzi panonso. Otembenuka miliyoni imodzi zikwi mazana asanu mwamalo authenga wathunthu chakachatha. Anapitilira chikatolika ndi china chilichonse. Oh my! Ndi chiyanicho kuwala kukusonkhana, nsonkhano yayikulu ya madiriso yasetsa dziko. Haleluya! Kulowa mkati mpaka kufomosa, misonkhano ya madiriso ili kuchitika. Kulowa mkati mpaka mu Japani, misonkhano ya madiriso ili kuchitika. Kukwera kumadera achisanu akumpoto, misonkhano ya madiriso ikuchitika. Kuzungulira dziko, misonkhano ya madiriso. Haleluya! Hamuna kulandira mzimu woyera akulikonse. Ife tili pa nthawi yotsiriza. Kodi izo zikuchita chiyani? Ndiye mgelekeza kuti tsopano ndi nthawi yanga. Iye akusonkhanitsa ankhondo ake, chitaganya cha mipingo kuyesera kuti ayimise izo. Kumati iwo sali kanthu koma gulu la mabokosi aphokoso, palibe kalikonse kwa iwo. Izo zonse ndi zotendeka, palibe chinthu chotero tonga kugwira ntchito mu zauzimu. Ndipo pa nthawi yomweyo mutu wa Amerika, gulu la zamankhwala likulemba chiduswa mu pepala, ndipo anati palibe munthu yemwe ali nawo mfulu kuti azibwera mu chipinda cha odwala kuti adzatumikire kwa wanthu amene samakhulupirira mwa Mulungu wa mphamvu zonse ndi kumulandira iye monga mthandizi wawo. Christian Herald powafunsa madokotala mwezi watha, anapereka zolemba zimene ine sindikanakhoza kuzilemba mwini wanga ngati ine ndikanati ndiyesere kubwekelera pa izo. Ndi chiyani icho? Mkati mwa chilichonse Mulungu adzapangisa adani ake kuti achitire umboni kwa ulemelero wake. Inde bwana, dokotala anati ife tikhoza kokha kupereka zothandizira, koma Mulungu ndiye mtirisi. Ine ndinati amuna akulu amenewo akungokupuza zimene ife gulu la zizete takhala tikuzidziwa nthawi yonseyi. Ndiko kulondola ena masiku a ulemelero awa, inu mudzapeza kuti mulu wa mphamvu imene imasintha mahule kukhala madona ndi zidakwa kukhala njonda ndi akhristu, ndi mphamvu yomweyo imene tidzawanyamule iwo kuchokera pa dziko la pansi lino ndi kuwatengera iwo kwawo mu mkwatulo ku ulemelero. Izo zikoza kukhala mochedwa kwambiri, izo zikoza kukhala mochedwa kwambiri kwa ochuluka.
At that day, Michael shall stand for the people. Oh.
Patsiku limenelo Mikaele adzayimira wanthu. Iye sali kuyimira mafuko, iye akuyimira wanthu. Kwambira iwo amene akugona mufumbi la dziko lapansi, wena adzauka wakumanyazo osatha ndi chinyozo. Koma iwo amene ali anzeru ndipo akatembenuzira wena kuti lungamo, adzawala monga nyenyezi kwa nthawi za nthawi. Haleluya! Hema kapena msasa, mpachiyani kuti ine ndizisabala, iwe kulimangira ine nyumba ya chifumu kumeneko, mudzabwere uko kuti mudzandione ine tsiku lina. Nchiyani ito, ine ndayendapo panja ndikuyangana pa nyenyezi ya mmawa yaikulu iyo, pamene iyo iyamba kusunda kutaliko. Kwani nyenyezi ya mmawa imanena chiyani? Nyenyezi ya mmawa imanyezimirisa kokha kuwala kwa pamwamba kwa dzuwa likuza. Ndikulondola uko. Nyenyezi ya mmawa pachimene iyo ili yowala kwambiri. Inu mukudziwa pachimene izo zili, dzuwa lili pafupi kwambiri kwa iyo. Ilo limakanikizabe, ndipo nyenyezi ya mmawa imalengeza kudza kwa dzuwa. Kabwino, inu nyenyezi za mmawa ndi nthawi yoti mupite mukulengeza kudza kwake. Walani nyenyezi za mmawa, ukani molawirira. Iyo imali mwana akhala posachedwa pa ali pano. Pamene ife tipenya ndikuiona nyenyezi ya mmawa iyo, pamene iyo ikunyezimira mu milengalenga, izo zimatandauza kuti dzuwa liwala posachedwa kwambiri. Ndipo pamene ife tiona nyenyezi za mmawa za Mulungu zikuuka ndi kuwala kwa ulemerero wa chiukitsiro cha Yesu Khristu, zimasonyeza kuti mmodzi wapamwamba uyo akukanikizabe. Kuwala kukusonkhana, koma nyenyezi ya mmawa ikufuula, dikirani tsiku limodalika mpaka kucha kwa tsiku. Dikirani tsiku limodalika mpaka kucha kwa tsiku. Khalani mukungodikira monga mlongo mafe ndiwo ankakonda kuimba. Khalani mukudikira kucha kwa tsiku kukubwera posachedwa. Dikirani mpaka iwo nyenyezi za mmawa zili kuwalira kwa dziko tsopano, kuliwalitsa dziko. Basi kusanayambe kukhala mdima waukulu ndi bingu lalikulu lochokera kumwamba kudza kwa Ambuye. Mvetserani mwatcheru tsopano. Tsopano iye anati, ine ndayang'ana pa nyenyezi ya mmawa, ndipo ine ndimaganiza, oh, nyenyezi ya mmawa. Ine ndinayang'ana pansi tsiku lina ndidayima pamenepo mbale udzu ndi ine. Iye anali atangoyambitsa moto, ndipo ife tinali kupita kuti tikapezeka dzusa. Ndipo ine ndinatembenuka ndipo ndinayang'ana pa nyenyezi ya mmawa. Ndinayenda kunka kunja uko kutchire la mkunguza limenelo, ndipo mphepo ikunong'ona podusa mapaini. Ine ndinayima pamenepo ndinamvelera bwino ndikupuma chonjo mpweya wabwino watsopano wa mmawa. Ndipo iko kunali ngati kwa chisanu, chisanu chochuluka kupita ku kwawa ilo. Nditanyamula chidebe cha madzi amaundana inu musanauke. Nditayima pamwambapo ndinakweza manja anga kunja uko mumapaina amenewo. Ine ndinayang'ana pa nyenyezi ya mmawa, ine ndinagaliza, oh, tayang'anani kuno chomwe zaka makumi anayi ndi zisanu zachira kwa ine. Ine ndinati, oh, tayang'anani kuno, ine ndikuchita makwinya, manja anga akuchita makwinya, tsitsili kudzodzoka, mano akupita, oh, chomwe zaka makumi anayi ndi zisanu zachita kwa ine. Koma ine ndinati, tayang'anani kudaliko, nyenyezi ya mmawa iyo ili basi yokongola ndi yowala monga iyo inali tsiku limene Mulungu anayiuzira iyo kuchokera mmanja mwake. Ndipo anati, isiyeni iyo iwale. Ndiye ine ndinagaliza za lemba ili. Ine ndinati, koma Mulungu analonjeza ngati ife tikanati tikhale anzeru ndikutembenuzira wochuluka kuchilungamo, ife tidzawala kuposa nyenyezi kwa nthawi zonse. Ine ndinaganiza nyenyezi ya mmawa iwe kuwala tsopano kwa madikira mpaka ife tidzafika kumeneko. Haleluya! Kuwala moposa nyenyezi kwa nthawi zonse. Ndipo ine ndimakhoza kumva mphepo imeneyo ikubwera pansi pa phiri pafupi kufalikira kwa tsiku ikunong'ona kupyola mu mapaina ameneyo kumati, kuli dziko kupitirira mtsinje lomwe ibe timalita lokoma kwa nthawi zonse ndipo ibe timangokalifika gombe limenelo makupambana kwa chikhulupiriro mmodzi ndi mmodzi timafika kuzipata uko kukakhala ndi achisavundi pamene iwo azikayimbira mabelo agolide awo kwa inu ndine ndi chinthu chachikulu bwanji iwo amene ali anzeru adzatembenuzira ochuluka kuchilungamo ndipo iwo adzala kuposa nyenyezi kwa nthawi za nthawi chotero ndikusiyana kwanji kumenezo zimapanga muli monse kodi kadanga kang'ono aka nkachiyani kuno kumbira kale laling'ono ili la dziko la pansi mbozi yopanda nsana kathupi kakang'ono kachivundi kamene kayenera kuvunda ndi kubwereranso kufumbi ndipo mphusi zakhungu zidzalidya ilo oh mai ndiloleni ine ndidzauke ndi zonse zimene zili mwa ine ndikudzawala kwa ulemerero wa mulungu kudzayika pambali cholemetsa chilichonse kuli mzimu woyera ungakhoze kutumiza mphamvu zake ndi ulemerero kupyolera mu kulalikira kwa uthenga ndi kuchirisa kwa odwala kuti zikatsimikizire Yesu Khristu atauka kwa akufa oh mai kwa nthawi za nthawi koma iwe Daniele tekera mawu ndipo usindikize bu ngakhale mpaka ku nthawi ya mapeto pakuti ambiri adzatamangira uku ndi uku ndipo nzeru zidzachuluka ndiye ine Daniele ndinaona ndipo ndinayang'ana ndipo taonani apo panayima wena awiri mmodzi kumbali ya gombe la mtsinje ndi mmodzi pa ina mbali ya gombe la mtsinje ndipo mmodzi ananena kwa munthu wovala bafuta mzimu woyera amene anali pa madzi anthu ndi unyinji mzimu woyera pa wanthu oh haleluya mzimu woyera chivumbulutso 15:16 amanena kuti unyinji ndi makamu madzi amatandauza unyinji ndi makamu a wanthu popano pali mmodzi adavala bafuta woyera akudzigwereza yekha chokwera ndi chotsika pa madzi adakweza manja ake kumwamba analumbira pa iye amene ali moyo kwa nthawi za nthawi pamene zinthu izi zikuchitika nthawi sidzakhala iliponso aleluya nthawi sidzakhala iliponso analumbira kuti pamene ife tikuona mafuko awo akusweka ndi zinthu zikuchitika monga choncho chinsinzi cha mulungu chakwaniritsidwa kale ndi chiyanicho chinsinzi cha mulungu mulungu mwa inu chiyembekezero cha ulemerero chikuwalapo ubatizo wa mzimu woyera ndiye iye anati pamene zinthu zidi zizidzachitika nthawi sidzakhala iliponso iwo amene amudziwa mulungu wawo anatero Daniele mu masiku otsiriza ambiri azidzathamangira uku ndi uko nzeru zidzachuluka koma iwo amene amudziwa mulungu wawo adzachita zochuluka mu masiku otsiriza iwo adzachita zochuluka oh zochuluka zachikhulupiriro zikufalikira kuzungulira dziko usikuno mobwerezabwereza konsekonse mafuko misonkhano yayikulu akhungu akupenya ogonda akumva olumala akuyenda anthu amayendedwe onse amoyo akubwera mkati iwo ali kulandira mzimu woyera osatikokha osauka ndi opembesa koma amamiliyoni ndi china chilichonse mulungu akuwatenga ndiwika mwinjiro wake pa mmodzi aliyense ndikuwapasa iwo zowayitanira ku mgonero wa chikwati ndipo wansembe wamkulu Melikizedeki azabwera tsiku lina ndipo ife tidzadya mgonero katsopano ndi iye mu ufumu wa mulungu limodzi la masiku akulu awa aulemerero oh ine ndili wokondwa kwambiri usiku uno kuti ndili mu ufumu inde bwana tsiku lina lalikulu tsiku lina lododometsa nthawi sidzakhala iliponso mukuona ife tabwera kuchokera kumuyaya ife tinalipo dziko lisanakhalepo kodi inu mumadziwa zimenezo mulungu anamupanga munthu muchifanizo chake chomwe kodi iwe unali kuti iye ananena ndi Yobu Pamena Yobu anka ganiza kuti anali ndi nzeru zina. Anali unali kudiwe. Pamena ine dika ikama ziko adziko. Ine disanali kazi kicho iyo. Pamene ana amuna amulungu anka imba limodzi ndipo nyenyezi za mmawa zinkafuula mwachisangalalo. Nyenyezi za mmawa zinkafuula mwachisangalalo. Iwo walawo ankafuula mwachisangalalo. Pamene iwo anaona kuti tsiku lina iwo akadzavala kachisi wapano pa dziko lapansi. Ndipo mfumu Melikizedeki akanadzabwera mwachilungamo cha Mulungu ndi kudzapereka moyo wake kuti atiombolere ife kwa Mulungu kubwerera kachiwiri. Ndipo tsopano nyenyezi zowala kwa nthawi za nthawi. Unali kuti iwe pamene ine ndinkayika maziko a dziko. Fotokoza kumene iwo anamangirizimirako. Ndiwuze ine pamene iwo akuima. Anati zimange wekha, ine ndikufuna kuti ndiyankhule ndiwe ngati mwamuna. Ndipo Yobu anagwa pa nkhope yake ngati munthu wakufa. Iye sakanakhoza kupirira izo. Mulungu anali pamenepo. Ndinu pamenepo unali kuti iwe pamene ine ndinkayika maziko a dziko. Uthenga wa ulemerero uwu unali utaneneredwa ndi aneneri achipangano chakale. Izo zabwera m'musi kuti usamibado. Izo zili pano usiku uno. Izo zatsimikiziridwa ndi Mulungu. Iwo wasesa dziko. Iwo ayesera kuti auzimise iwo, koma ayesera kuti uzimise moto pa tsiku la mphepo ndi mitengo yowuma mu nkhalango. Bwanji iwe sungakhoze kuchita izo. Pamene iwe ukumenya pa iwo mochuluka ndi pamene iwe ukupasa iwo mphepo yochuluka. Ukamaupasa iwo mphepo yochuluka, iwo uziya kamolimba ndi chinthu chokha. Ife tinkakhala ndi moto waung'ono uko mu mapiri. Pamene ine ndinkakonda kuyesa kupangisa moto kuti uyake molawirira mmawa, ine ndinkakhoza kutuluka kunja uko ndi kukaponyera nkhuni zina pa iwo. Unkachita utsi. Ine ndinkadziwa motsimikiza monga panali utsi pang'ono. Panali moto pamenepo pena pake. Chinthu chokha chimene ine ndinkachita ndikutenga chipewa changa ndi kumaukupiza iwo. Ndipo iwo posiliza unkayaka. Ndicho chimene mpingo kusowa lero ndikukupiza kwina kwa mphepo ya mkokomo wa mphamvu yonga imene inagwa pa tsiku la Pentecost kuti ukupize iwo kubwerera mu chikhulupiriro kachiwiri kuti amulandira Ambuye Yesu Khristu pakuza kwake mu ulemerero. Tiyang'anani pa zizindikiro zodabwitsa zinthu zachinsinsi zimene zikuchitika zivomezi mu malo osiyana. Mabunde akulu akugumula gombe. Basi monga Yesu anati zikanati zidzachitike, mitima ya amuna ikulephera mantha. Mantha! Oh, ndi ndani amene ati aponye bomba la kobati loyamba. Ndi chiyani chiti chichitike? Mumaola pang'ono dziko lonse lidzakhala lidathapo. Pakuti ife tidzakhala tili mu kukhalapo kwa Mulungu ilo lisana likonse ligwe kuchokera mu ndege. Ndiko kulondola. Kodi icho chidzakhala chiyani? Icho sichidzakhala kanthu, koma ife tidzavula mwinjiro wakale uwu wa nopu. Iwo udzagwa ndi kuuka ndi kutenga mphoto yosatha ndi kufuula pamene tikudusa kupiyola mlengalenga. Tsalani bwino, tsalani bwino, ola lokoma la pemphero. Izo zonse zidzakhala zidatha ndipo ife tidzapita kwathu. Kukalika thupi lakale ili pansi kulisinthanitsa ilo ndi korona ndi mwinjiro kusidyako limene liti lisadzazilale ni litha. Kutembenuka kubwerera ku mwamuna wakale, mkazi wakale, kukhala munthu wamng'ono, kumakhala moyo kwa nthawi za nthawi, kuwala moposa ndi tisavundi, kumayenda chokwera ndi chotsika misewu ya ulemerero mukukhalapo kwa Ambuye Yesu Khristu. Anayimba ulemerero kwa Mulungu wamwamba mwamba, iye wachita zinthu zazikulu pakati pathu. Pamene ife tili mu ulendo lero tili ndi mphamvu ya Mulungu ikutsimikizira chilichonse pa dzanja lililonse, tiyeni tiyang'ane pozungulira ndipo tione kumene ife tili. Tayang'anani pa mtengo wa mkuyu ukuyamba kuphukira. Tayang'anani pa mitengo ina ikuyamba kuphukira. Tayang'anani pa mafuko akuyamba kuphukira. Tayang'anani pa mpingo wa mzimu woyera ukuyamba kuphukira. Tayang'anani pa Pentecost akubwereza kubwereranso zizindikiro zomwezo ndizodabwisa. Haleluya! tieni ife tipemphere atati akumwamba ife tikukuthokozani inu usiku uno chifukwa cha mphamvu ya chiukitsiro cha Yesu Khristu chifukwa cha umunthu wake wapamwamba waukulu chifukwa cha kudzoza kwake kwa mzimu woyera ife tikukuthokozani inu chifukwa kuti iye ali pano tsopano wamoyo wamoyo nthawi zonse akupanga chitetezero pakuvomereza kwathu ife tikukuthokozani inu chifukwa cha mphamvu yake yotirisa imene inatikhwathula ife ngati ochokera pa moto ambuye munatibweretsa ife kuchokera ku manda mwatidzusa ife ndipo mwawonjezera mphamvu zathu ndipo mwatipasa ife mphamvu kuti ife tikhoze kumapita ndi kumawala kuno mu mdima uwu ife tikukuthokozani inu chifukwa cha izi atate ife tikupembera kuti inu mumudalise aliyense amene ali wosapulumutsidwa adaliseni onse wopulumutsidwa perekani izi atate chirisani odwala onse tengani ulemerero dalisani kachisi wang'ono uyu adaliseni wanthu mdaliseni mbale neviro mbusa mudalitse madikoni onse matrasti perekani izi ambuye tanjikani manja anu amachiriso pa iwo ndipo ngati mdyerekeza abwera mkati ndikuyambisa zosiyana pang'ono muchirise izo ambuye mwamsanga kumene ndi mvunguti wa ku Giliyadi perekani izi ambuye tanulirani mafuta odzozera pa iwo apangeni iwo odzichepesa mu mtima okoma mu moyo mulole iwo aziyenda mu masitepe a ambuye yesu zinthu zathupi zikachitika kwa iwo ndipo iwo akakhala odwala mulole mngelo wa mulungu ayime pafupi kuti apake magazi a yesu perekani izi chirisani matenda onse ndithandizeni ine ambuye pamene ine ndikupita kunja kutali mu minda poona kusowa kwa kukulu kumeneko kusowa kwake mutsikuli mamiliyoni amwalira 149 achikunja anafa lero opanda kumudziwa Khristu ndithandizeni ine wokondedwa mulungu tidalitseni ife tonse limodzi ndipo tsiku lina mutidzuse ife kuchokera pa dziko lino lapansi kutaliko ambuye kuti tidzakakhale ndi inu mu mpando wachifumu wanu mu malo amwambamwamba mmwamba kutaliko mwa Khristu Yesu perekani izi atate mpaka nthawi imeneyo mulole thanzi ndi nyonga zikhale zathu pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu amen.
Oh, I want to see him. Amen. I want to look upon his face. There to sing forever of his saving grace. On the streets of glory, let him my boy. I carry all that home and back, ever to rejoice. As I travel through this land, singing.
Tsopano mveserani mphindi yokha ndiyangati achimethodist amene ali muno pwezani mmwamba manja anu amethodist ndiyangati achibaptist amene ali muno pwezani mmwamba manja anu ndiyangati achipresbyteria ali muno pwezani mmwamba manja anu ndiyangati anazareni ali muno pwezani mmwamba manja anu ndiyangati achipentekoste ali muno pwezani mmwamba manja anu ndiyangati achilutera pwezani mmwamba manja anu tabwino ife tonse tili pano penyani gulu lalikulu kwambiri lidasakanizikana tonse lidakhala mu malo amodzi mu malo a mmwambamwamba tikusangalala mudalitso tsopano ine ndikufuna amethodisti kuti agwirane chanza ndi abaptist abaptisti ndi achilutera tembanukani pozungulira tsopano ndipo mugwirane chanza manja awina ndi mzake ndipo mutembenukire mbaliyi tsopano pamene ife tikuyimba iyo
to Calvary, to a crimson floor, a many arrows my soul, from without a care.
Porizo, sisi kukupangisani inu kumvelela bwino. Porizo, sisi kukupangisani inu kumvelela monga zanu zonse. Ndiya Kristo angada alimuno. Feza ni zanjalanu. Aliense. Amena makulubira mbuye Yesu Kristo. Feza ni mamba zanjalanu. Oh my. Ndiji nujoda buisa bwanji. Tobano pamene ipe tibusiana. Pamene ipe tibupita. Ocho kela ku makwatu osiana. Tienti zibira nipe mbero. Tono tieni tizimba njimbo yatu ya bwino. Yachikale yo balalikira. Ndiangara kuitziwa iyo. Tenga zina la Yesu ndiwe. Aliense palimozi sopano. Tieni tiimbe. Selani. Pano palichimene ine ndikufuna kuti inu muchite.
Oh, well.